mapenzi, tafadhali nipokea. Peke yangu siliwezi, tafadhali nipokea. Saidia mpenzi.